Shanky supplier. Don't come.
The terrific gabo die from a non-iconic. Hey, duwe mesomonga miyaje shusha shingo. Hey, mwendo kubisha masela. Tunabisha. Hey, zilian za guantamani mina kusaka ya mtima wangu. Don't say Tanzania, don't say prison, don't say jealous. Tunazika mtuwa kifa, tusiki mgu kifa guns. Wajamani wanaita pombe, napenda pombe, simu ya pombe, wanangu pombe. Boss karewa, boss karewa, boss karewa, tunasachi kwenye wallet. Boss karewa, boss karewa, boss karewa, tunasachi kwenye wallet. Boss karewa, boss karewa, boss karewa, tunasachi kwenye wallet. Boss karewa yo, yuko bui msimge, pombe nyingino yo. Ata boy atazima ya na atatoka mbui msimge watazima. Wajamani bosi karewa yo, yuko bui msimge, pombe nyingino yo. Ata boy atazima ya na atatoka mbui msimge watazima. Memona boss,
memona boss,
memona boss,
memona boss.
Wabishi memona boss,
memona boss,
memona boss,
memona boss.
Unapita pombe tuwai, umwenda divai. Wanangu wakishare wanapari kimasai. Chachi asari, loe kasabai. Jonjo kwetu nifin kweta kiomboy. Mwagwe baki zimatana shakolo boy. Wabisho kile wabana uni hawa boy. Na kunye pombe fashion, Serengeti chui, Zate za shen. Tuliza mtori, nyama zipo chini. Najipaka nini, nataka milioni kwa nina TV ndani. Nyama zipo chini, najipaka nini, nataka milioni kwa nina TV ndani. Changanya mikemikali wauna na visha. Changanya mikemikali, changanya mikemikali wa unaona visha. Changanya mikemikali, changanya mikemikali wa unaona visha. Changanya mikemikali. Wajamani wanaita pombe, napenda pombe, simu ya pombe, wanangu pombe. Boss karewa, boss karewa, boss karewa, tunasachi kwenye wallet. Boss karewa, boss karewa, boss karewa, tunasachi kwenye wallet. Boss karewa, boss karewa, boss karewa, tunasachi kwenye wallet. Gati changanya chingiri, mguwa ni jairi. Wanangwa kudacha, wanaga akiri. Chama kem kem, tupate wazim. Wanangu wenyewe, msatia team. Changanya mikemikali, wauna na visha. Changanya mikemikali, changanya mikemikali, wauna na visha. Changanya mikemikali, changanya mikemikali, wauna na visha. Changanya mikemikali. Changanya mikemikali kuka chingiri mix na smart jini ushuani best bitch. Watoto mikocheni, watoto wakawe, watoto wategecha. Anakubali sana watoto wabunju. Tulewe wate sasa bossi, manager sky, wapi Bruno sky, wapi muina, atimpombe kale watoto wakeko. Anakubali sana kinyerezi from skip. Watoto watabacha, aitikeri alafati buguluni, alafati na vingweta sasa. Watoto wabikuminabiri, anakubali sana beka yo. Watoto waganarei, ganarei chama. Watoto farujeuri, watoto wade gila yes. Changanya pombe, watoto wa kusini. Nakubali sana watoto wa Morogoro au Sindire. Nakubali sana watoto wa Arusha. Wapi Torpedo amnyanyua tairi. Wasiwa kunyanyua tairi. Watoto wa Mtwara, watoto wa Rufiji. Wapi watoto wa Ikwiriri, Aikwirire. Watoto wa Linzi. Nakubali sana watoto wa Mtwara, watoto wa Masasi, watoto wa Tanga. Na nyoche sasa watoto wa Afrika Kusini. Watoto wa Jobegi. Anakubali sana watoto wa Kaburu. Awapi Manigeomi, wazee wa Islamic State. Anguri kacha Mabuga. Awapi Panya Momo. Bado tunabisha lala nje. Msela Kobe Askubi. Timpombe kali watoto sojulikana.